Singapore.
Okay.
Secret on the board.
Anachulusa maboza kutalowe moyo wanga. Yeah. Anachulusa kunama kutawine ntima wanga. Ndika ngoti ziribwino ifeyo tika makala. Ndika ngoti ziribwino ifeyo tika maenda. Exi oyamba nali wife matirio. Anka kunda chiricho sasaka sanka olondiwo.
Kukonda ndi kukonda koma ula kwika. Kuyesa ndi kuyesa koma zukanika. Exo yamba kutuluke, mufumbuluke. Komwe muli konga tijiri njibisa lira numa wina. Exo yamba kutuluke, mufumbuluke. Komwe muli konga tijiri njibisa lira numa wina.
Hello Aexi oyamba, landira ni mmoni joyamba. Olo ndiku soa zogamba, ndiku uzeni bengani oyamba. Ola kwandine, fokusi ya bopandavu, ojimwa yondine. Ndiku ifuna ntawi yaku, ndazi soa nkani zaku. Tibwirirane, tibwirizane so baby.
Exo yamba kutuluke, mufumbuluke. Komwe muli konga tijiri jibisa lira numa wina.
Exo yamba.